Tukomye wano mu kibuga Kampala kulira ekitongole kya KCC Ajati Sharifa Buzeki ayagaliza abakiriza abatasobodde kugenda Namugongo olw'ekirwadde kya Ebola okujaguza olunaku luno obulungi nga bagoberera ebiragiro ebyassibwawo okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola. Buzeki okwogera bino asinzidde ku kitebe kya KCC Mugezi Kegulo abasumba okuva makanisa ag'enjawulo okwetooloola ekibuga Kampala bwe babadde bakunganya okusabira Road Mayor owa Kampala Engineer Ssaalongo Ronald Balimwezo Nsubuga Katonda okumulungamya n'obuvunaanyizibwa obujja Katonda bwe yamukwasizza. Mu kusaba kuno Buzeki yasiimye abasumba olw'okusabira Road Mayor Balimwezo kyokka n'akuutira bannakampala batasobodde kulamaga Namugongo omwaka guno olw'ekirwadde kya Ebola n'abasaba okweyambisa olunaku luno olw'abajulizi okusabira ekibuga Kampala.
I wish all of you safe and fruitful virtual Mother's Day. Although the physical commemoration has been suspended to protect the public from ongoing Ebola carrying, may the spirit of the day inspire us to stand firm in faith, unity and responsibility for our city. Together, guided by prayer, unity, responsibility, we can transform Kampala into a vibrant, attractive, livable and sustainable city.
Wabula Buzeki alabudde abasumba b'abalokole okukomya omuze gw'okuleekaanya ebidongo mu kkanisa gaabwe nga basinziira eyo mu kusaba. Apostle Grace Rubego wa Fanero Ministry asabide Road Mayor Balimwezo Katonda okumwongera amagezi n'okutegeera asobole okukulembera obulungi ekibuga Kampala.
Eryo ly'owulira amawanga tegaviri ne bagamba nti bisisebe naye nga naawe abakunoonya tumanyi tiwaliwawa sente naye ng'eddoboozi lyo likola ki lireekaana. Grace has been teaching about what it means for your man's voice to be loud and clear.
Ebyo nga tubitadde ku bbali akulira ebyobulamu mu kitongole kya KCCA Dr. Salazarwango alabudde bannakampala okwewala ebikolwa byonna ebiyinza okuvaako okusaasaana kw'ekirwadde kye.